SBS Radio.
Julia wuxuu dareemay xurriyad ku timaada marka qofku qaangaaro isagoo 18 jirsaday, markiina wuxuu bilaabay inuu dhadhamiyo maandooriyo mamnuuca. Waxa uusan la soconse waa in tijaabinta hore iyo dhadhaminta ay isu bedeli doontay 13 sano oo uu la tacaalayay maandooriyaha ICE la yiraahdo oo uu qabatimay.
Out of that curiosity and just wanted to have fun.
Waxaan ku bilaabay si iska tijaabi ah iyo inaan ku raaxaysto. Qof kasta ma qabatimo oo uma noqdaan balwad aysan iska dayn karin maandooriyaha iyo khamrigu. Hase yeeshee, Julio ayaa aaminsan in awood la'aanta uu qofku kontrooli waayo rabitaanka balwadda iyo inuusan qofku xakamayn karin dareenkiisa inay intaasi sababto in qofku ku tiirsanaado waxyaalahaas dadka dhaawaca u geysan kara. Kayska Julio waxay qaadatay 10 sano oo meel xun uu gaaray dhowr jeer ka hor inta uusan go'aansan inuu caawimaad raadsado.
Denial plays a huge role in this, and you still believe.
Waxaa door weyn ka qaata inuu qofku dafiro dhibaatada haysata oo uu weli aamino inuu ka bixi karo, isagoo isleh anaa soo galay balwadan anaana markaan rabo ka baxaya. Waxa ugu badan ee dadka dhaqamada kala duwan ee Australia ay u isticmaalaan balwad ahaan waa kaniiniyada ama daawooyinka aan daawo ahaan loo isticmaalin. Ho Newman waxay dadka kala talisaa arrimaha maandooriyaha iyo khamriga, fadhigeeduna waa South Australia. Waxay sheegtay in halka dadka qaar isticmaalaan waqtiyo gaar ah, kuwa joogtada u isticmaalana waddada ayay ka baxaan bay tiri markay qabatimaan.
Many people get into drugs to maybe relax and help cope with problems or
in dad badan ayaa maandooriyaha u gala inay ku nastaan ama ku raaxaystaan ama dhibaatooyin haysta ku iloobaan ama ka helaan tamar dheeraada iyo awood. Dadka aan luqadda Ingiliishku ahayn luqadooda koowaad, qaar badan waxay u galaan maandooriyaha iyagoo qaba xanuunka dhimirka iyo dhibaatooyin qofku soo maray ama dhibaato qoyska ka haysta, waliba markay noqoto dhaqankooda iyo dhaqanka cusub oo ay soo galeen oo isku dhacay. Cilmi baaris la sameeyey 2016 ayaa muujinaya in maandooriyaha ugu badan ee Australia laga isticmaalo uu yahay xashiishka ama waxa cannabiska loo yaqaano, ayna ku soo xigaan cocaine, ecstasy iyo methamphetamine. Vanessa Tate waa kalkaaliso dadka kala talisa arrimaha maandooriyaha oo fadhigeedu yahay Logan, Brisbane. Waxay sheegtay in calaamadaha lagu garto in qofku maandooriye qabatimay ay ka mid tahay in jirkiisu yeesho calaamado ka soo baxa oo aan markaasi qurxoonayn marka uu qofku isku dayo inuu yareeyo ama joojiyo maandooriyaha.
Many people may not be addicted to drugs or alcohol or may use drugs without any problems, but some others find
dad badan oo maandooriyaha qabatima ama isticmaala ayaa dhibaato aan la kulmin, laakiin qaar ayaa kala kulma dhibaatooyin la xiriira isticmaalka maandooriyaha, sida inay lacagtooda ku gataan maandooriye halka ay cunto ka gadan lahaayeen, ama inay dembiyo galaan oo booliisku xiro, ama inay gacan la aadaan oo rabshado kula kacaan xubno ka tirsan qoyskooda. Qabatinka maandooriyaha ayaa ka badan baa la yiri qabatinka qamriga. Waana geesinimo in qofku qirto inay maandooriye qabatimeen oo ay qaadaan tallaabooyin ay wax uga qabanayaan. Newman ayaa dadka kula talinaysa in dadka ogaada in qof qoyskooda ka mid ah uu maandooriye qabatimay ay ka fogaadaan inay markiiba qofka xukmiyaan oo ay luqad adag kula hadlaan oo ay dareenkooda kiciyaan marka ay qofka kala hadlayaan sidii loo caawin karo ama wax looga qaban karo.
Try to have an open conversation, no blaming, using I word instead of you, for example, like showing your concern.
Isku day inaad wada hadallo furan la yeelato qofka, adna ha eedayn. Isticmaal kelmadda aniga intaad isticmaalin hayd adiga. Tusaale ahaan, u muuji inaad ka walaacsan tahay oo aad ka caawinayso qofka si uu markaasi kuugu furfurmo oo uu dareemo inaad doonayso inaad caawiso. Vanessa Tate ayaa ku talinaysa in talaabada koowaad ay noqoto inaad xaaladaada kala hadasho dhakhtarka xaafadda ama aad wacdo nambar maandooriyaha iyo khamriga dadka lagala taliyo.
Support is available by discussing these concerns with your GP or health clinic, settlement services and community mental health.
Taageero ayaa jirta oo diyaar ah marka dhaqtarka kala sheekaysato dhibaatada ku haysata. Ama waxaa jira xarumo caafimaad iyo adeegyo dadka qaba xanuunada dhimirka iyo qabatinka maanduuriyaha iyo qamriga. Adeegyadaasi waa kuwa lacag la'aan ah, hadii aad u baahan tahayna waxaa lagu qabanayaa turjumaan. Macluumaadkaagana cid kale lala qaybsan mayo, sida booliska ama hay'adaha socdaalka ama xubno kale oo ka tirsan bulshada. Inaad ka soo kabsato qabatinka maanduuriyaha ama qamri waa hawl dheer oo waqti qaadata. Sida ay Hope Newman sheegtayna, waxay u baahan tahay in marka hore qofku garowsado dhibka, ayna ka go'an tahay inuu ka shaqeeyo wax ka qabashadeeda. Kadib hal sane oo uu ku jiray xarun baxnaanin ah oo ku taala dalka Philippines, Julio ayaa ugu dambeyntii ka soo kabsaday 12 years oo uu qabatimay maanduuriye. Wuxuu hadda u guuray magaalada Adelaide, halkaas oo uu noqday baadari kala shaqeeya kana caawiya dadka arrimaha maanduuriyaha iyo khamriga. Wax walba waxay ka bilaabanayaan, ayuu yiri, in qofku muujiyo rabitaan ah inuu isbedelayo.
It was just a light bulb moment that I've been living 13 years of this kind of routine in my life. You hang out with drug friends.
Halmar ayay maskaxdeeda ku soo dhacday. 13 years ayaan ku noolaa nolol isku mida oo celcelisa oo aan saaxiibaday la qaadanayay maanduuriye, noloshaydana aan waxba iska bedelayn. Markaas ayaan maalin waxaan isiri, saan ma soconayso, waa inaad sidan ka baxdo. Marka rabitaankaas ayaa igu dhaliyay inaan baaro dariiq aan uga baxo nolosha mugdiga ee aan ku jiray. Haddii ay ku haysato dhibaatooyin la xiriira maanduuriye iyo khamri, waxaad wici kartaa Family Drug Support oo 24 hours 7 maalmoodba aad telefoonkoodu diyaar yahay. Nambarkooduna waa 1-800-368-1866, ama waxaad la hadli kartaa dhakhtarka xaafadaada si aad u ogaato adeegyada kale ee jira. Waxaad sidoo kale turjubaan lacag la'aana ka dalban kartaa nambarka ama adeegyada turjumaada adoo wacaya 1-300-400. Waa 1-300-400.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.